Nipenda sana minataka wale Orsema gongo tanya cha wanuni Tupendane yani mpaka wale Wanosubili tuwatane wachunde Acha wakai vikao wamalise waganga Kena washinda ya kwa waone kama waganga oh, oh. Hatulia tula ni kwa unawaponza uganga Unata sura za upaya Wana nitaka Mizu wataki na kutaka wetu Wakinifata Nakimbia na kufata wetu Asa ukitaka Minili omuwa wetu Ama nitoke dharani niseme I love you
Je t'aime, te amo, te quiero, ya escredai Honey, es libre de la cupenda Crecí con que cuna no cuna mpia Crecí con que cuna no cuna mzuri wewe Kira mara yoko wewe no nata Nata Apa bado na muomba mungu wa mwisho ni wewe Wananitaka, mishataki na kutaka wewe Wakinifata na kimbia mio na kutaka wewe Ato kitaka, mirilie utamua wewe Ato kitaka, tukethera nini tangaze ya kombe
Oh my beautiful, 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 beautiful Simba no no ni chiriza I got it all side to side. I wanna choose you a billion times and every season. Pretty, pretty, pretty girl for me. Pretty, pretty, I don't know how you do. You got me falling for you. Just wanna see you drive us a move, baby.
Ukutai enuku sabiranga ragura.
Make lifestyle changes, including getting your very own home with Certified Homes. This is a super deal that from as low as 99,000 Kenya shillings, you can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Tutatimiza malengo, oh, nitaziba kila pengo, walai, nitamkogesha upendo na 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 wimbo nitamuimbia oh baby bandama sweet your idea oh baby na 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 wimbo nitamuimbia oh baby bandama sweet your idea anachotaka nitampa nitampa
Your body, baby, Jota, Jota. Una Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. We ni pedawa. Mima utu tisijelewi, oh my God. Shidani, nimekulea vizini. Shidani, baby uko moyo. Sababu ya upendo, Billy Billy baby. Vindi mchuvi ya kunyuniza, yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa, nachanganya na haya mara. Shidani, nimekulea vizini. Shidani, baby uko moyo.
www.djlighter.co.ke.
Thank you.
silali, namuwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipa gasani, mina ilamba tu. Na penzi letu ni kama suna, naulize kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, sawa, sawa. Mwambieni nampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa. Sina akili ya kuchange idea. Apo apo nimemng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visokoro kwino mtaumia na kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua kwa hakika. Haya mapenzi, kusema kweli, yataniua. Na penzi letu ni kama suna, naulize kama suma. Ata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimuona ananichuna, usinione huruma. Chamtuliwa na mtu, kutu yake chuma. Basi mwambieni nampenda. Sawa, sawa, sawa. Mwambieni nampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa.
Follow at your boy at DJ Lighter on Instagram, at DJ Lighter on Twitter, Facebook, DJ Lighter, your favorite DJ.
Jamani, this girl, she's on fire, on fire. Nakia Mungu, sito retire, oh retire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, eh, mbaya. Girl, you on fire. Umenyimwa tabia mbaya, umenyimwa paka figa mbaya, umenyimwa paka sura mbaya, oh. Oh girl, you on fire. Penda, oh, keep dancing so lonely, me a die. Keep dancing so lonely, me a die. Keep dancing so lonely, yeah. Oh, 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 you on fire, fire. Oh, keep dancing so lonely, oh, fire. Keep dancing so lonely, oh, fire. Oh my girl, you on fire.
Utakavyo ni dhati, kwako I believe. Dunia yangu umeitawala, kwingine sipo. Ikiwa mapenzi karata, kwako nimeamakopa. Nakupenda mpaka nogopa, usije kuondoka. Wanipa, wanipa, wanipatia faraja. Haya so mapenzi baraka, dunia nzima unanipenda mi.
kupatia pochi zenye thamani na wewende waingishia utembe kwa uskani na vio kiwafungia aloyeba nyongi Mungu na ndo watayuma kesho amini fungu letu lacha aliko mbali alisema mtazako tu tutatafuta kwa mateso baby miti ya kawaida usijali kitoko na chokletea usinune pokea nipate moyo nifarichi na chuti naziongezea usichoke nyombea Mola kubariki zaidi Mungu kakupa sura, kakupa shepu Nyuma chura, mambo yetu mwana sanura Mweza kumimi, I love you Meniteka medula, ilivo vietu Akili ya inandala ikopeku, umenifurula Mweza kumimi, I love you Onivumikie Sawadia Pochi zenye thamani Na wewende waingishia Utembe kwa uskani Na vioki wafungia
You can now make lifestyle changes Including getting your very own home With certified homes This is a super deal That from as low as 99,000 Kenya shillings You can get plots of land and houses Strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki and Rumuruti Call us today or text us on WhatsApp On 0711-128-128 Or check us on all social media handles Certified Homes Limited Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke
Na niko shwari Ukiwa kando sina mashaka
Vile vitu kwa vya chumbani Viuni na ubani Vagila tsunami Anina suma kunani Ini baridi kali ya majuto Yani kwenye raha na msoto Mtabaki mina wewe Tabaki mina wewe Iwe kwenye gari ya makongoko Niwe kulia mikushoto Tabaki mina wewe Tabaki mina wewe
Haya mawezi Yana wenyewe Na wenyewe no sisi No sisi Yama mawezi Yana wenyewe Na wenyewe no sisi No sisi
Tende masaki tu warushero Mapenzi yetu ya wakabeko Halo
Mwendo kupima Uzuri fani rangi ya madina Kuto edina Wavimi macho kama wachina oh, oh, oh. Baridi kali ya majoto Kwenye raha na msoto Tabaki mina wewe Tabaki mina wewe Iwe kwenye gari ya makwangoko Kulia mikushoto Tabaki mina wewe Tabaki mina
wewe
DJ Lighter
Na waza
nisimame wima.
Kuna nazingata unavyo nizubaish minapagawa oya nitu wache yote this kumina kupali mbwata unavyo niburudish minapagawa na kupenda unanipenda mpakara nikikuna tunashiba sinanja hili benzi limeja wana to kafara so nasema aga penzi bonde na milima nipeleke acha nipaka sidiri kikuninyima mini deke penzi limetara daddy oya harima acha nicheke nilale ama mi nisimame wima.
Baby, now I'm salabah. Yeah, I'll be back.
Strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
baridi mwezako na his kama kikize dipoza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips, kiuno laini bila ya glis, wakitusumbu watu ita police. Mana wapendi, unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Ah baby, unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najiona tajiri. Na na finelea juu na baju toke hata mara moja, akilini mwangu o mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga, haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia. How I feel, how I feel, nitasema mi. How I feel, nitasema mi. Na vitu vyako vinachanganya oh, unigusapo kuisha mwenzio oh, yuwa maginito na nivuta hapo tanitoaro. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia. I feel,
baby, ah, 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 ah. zao za zamani mesahau, mesahau. Sura zao za zamani nasahau, nasahau. Pana nikisikia kuhusu upendo na kuwaza wewe tu mabuba, na nikitakaga upendo na waza lako tu uba. Na tukikwenda kwenye tendo na nifikishaga mpaka Cuba. Unakabaga wachipeko, si unajua moyo mawangu kwako umeka ka ka oweo. Kila ukidunda pa 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 oweo, oendo naikuwazaga ka ka oweo. Waniwezaga you don't make me sing baby.
Shillings.
can get plots of land and houses strategically located in Malindi, Diani, Nairobi, Syokimau, Joska, Juja, Nanyuki, and Rumuruti. Call us today or text us on WhatsApp on 0711-128-128 or check us on all social media handles, Certified Homes Limited. Also visit our website www.certifiedhomes.co.ke.
Now hear this.
Napenda vyo vitipo Azuli lako tabasamu Kwanza uko simpo Kuwa nawe sishiamu Yametimi ya maaliko, baby Penzi letu so alamu Na vimba nimepata jiko Mwezenu nalishwa vitamu Unapendeza ukilala Nzuli yako kala Sifa kwa mama lakuza Mungu anaumba
Kama yeye Na hata ukizunguka Uwezi mpata
sijamona kama yeye. Na hata ukizunguka uwezi mpata kama yeye. Nina wivu, oh wivu, oh baby nina wivu.
Sitochome, siwezi kusaliti kukwacha wende mbali, sitetereki. Shetani anikome, nakupenda wewe tu mahabuba. Tukendane, nendane kama ruba. Oh la la, tulilinde zaidi letu huba. Tufurahi japo hatuna fuba.
Tufurahi japo hatuna fuba. Oh,